na wada rewbe laso ko wari illu subaka to batu nyaloma ittanado gattol dawre chaka beengu e beengu der nokure to nimbe saurete indi tirtende Ali Saibum e welwele duno horejo lokotorore de biteda Amina Garba Adamu jabboribe o fuddi du hollude be nafaka majum.
Ça consiste à prévenir les accouchements.
No wada be gatta dawre chaka beyu e beyu. No wada jomun musina sukamun fa yotto dubi didi. No hisinambe e nyawuji kewdi do. Ganno wodi gada beyu jomun fawta.
Après l'accouchement, elle prend un repos.
Badangal makko madame Balkisu Habu horejo sarusi kawji do filla gattol dawre chaka beyu e beyu on. No don hollabe safareji iri iri.
Kwaya itaru badamci akwai ta shekara uku
na wori kulle ko wattete der bandu debbo ko watta dubi tati yade dubi joy kural no don ko watte lebbi tati warde lebbi tati no wodi kiniji ko yarti ko beyngu warde lebbi jeego na lebbi jeego yade dow
wata shidda zuwa abin da yayi shekaru da dama.
E nder fattube be Nana Aisa wowi hojude iri safareji din. Alla nyalande ittanande do majinde wadi ko o wari fa o heba safareji din. O holla do gandum wari ko mo hoja kinije de dina tugangal.
Najira dan aiki dashi.
Minani beldum goldi didde emu. Gandani jomun no yaradum ko jata redu be ko kamin ko lebbi diddi mi kay ni mi hokkirti mi watta hano kulle gatte tede der bandu debbo mi watta do kuran min kay safara ni ko jammi
magani reni nike dauka sabar na hajin dadin ya
mana majum kan woni horebe lokotoroje be maradi ben be kokka rewbe ben safareji din e surbaabe rewbe jeeibe be keba habaru do safareji din to